mukama yantu nienzije mbagambe tebyare ma muguli omwaka muguno omwaka mukama bikola guno omwaka gwange ebirungi byange sijja kukaba byenjagala byonna mbitwala guno omwaka gwange ebirungi byange sijja kulwala niba mulamu muwekitiibwa nja kumalako muguno omwaka nkola ebizimba nja kumalako muguno omwaka nze nkola ebinene oyo ali ku luuyi lwange asinga byonna ebinziisa oyo ali ku luuyi lwange yenna ntamegwa atalemererwa omwaka gwange ebirungi byange sijja kukaaba byenjagala byonna mbitwala guno omwaka gwange ebirungi byange sijja niba mulamu muw'ekitiibwa tirangirira nangirira okufuna ebinene mbeere n'abakozi abange naawola amawanga seewolenga gwabadde yasibibwa obwedda osumululwa muguno omwaka gwanoonya obufumu ng'omukama abukuwa ovuge ku mmotoka ennungi okole ne bizinesi ennene muguno omwaka ogujja mukama akikola guno omwaka gwange ebirungi byange sijja kukaaba byenjagala byonna mbitwala guno omwaka gwange ebirungi byange sijja kutwala niba mulamu muw'ekitiibwa nedda bwakugulira oluggi lwo gwe ani aluggala agambye onaaba mutwe onaaba wa mukisa ojju n'amawanga gonna onaaba wa mugaso guno gwe mulembe gwo akufuula ensonga buli woonaalinnyanga akugambye otwalawo guno gwe mulembe gwange anfuula ensonga jakuwola amawanga nze ate nedda seewolenga n'omwaka gwange